ngivule ndabama ngakhatha ngikhombu mama ngabe sengitshela baba ukuthi sengitholi intanga sasishaya zonke zagcwaliswaya bajabula nabadala kodwa manje uyangishayashaya ubuye ekhaya sekuhlonyela sengikhathele ntombisaluhamba yee awusekhathele ntombisaluhamba
hlukana nami ntombi hlukana nami ntombi uhlulekile ukumthanda uhlulekile ukusibamba hlukana nami ntombi hlukana nami ntombi uhlulekile ukumthanda uhlulekile ukusibamba